말하니 엄청나지 않고
Sitanifuata
siku zote za maisha sema
Bwana
ni mshikaji wangu
sita ye Samani sijaona achuma chuma 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 achuma chuma chuma weka vigelegele tunde sijaona mamchezea rumba bwana tunde Shika jirani yako sijakuona sijakuona aha chuma 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 watu wa zamani nisikie vigae